mwana wankubira mwana tankwata black side access kuna mkola chi kings mwana mungereza
kutumide mwa badonge ambi ulide abakuru batu de choko baby gontunulide ogamba tuchiwakate yanza nakola chanzo nakuchaye wa mwe nyabo kusasite nabayo umutimo takute ebyama bya wakabyo no sensu de tewali tabu kankuwakate zana kutonera ngovumuli mukwano choto manyi omutima gwange omutima gwange
ekifuba kwadukayo
omutima gwange umutima gwange
ikifuba kwadukayo
umutima gwange umutima gwange
ikifuba kwadukayo
umutima gwange umutima gwange
ikifuba kwadukayo
ebyaka kokoro kwate mindiyo ole komulunju funda no mubi yanakukuma muyite daliwo zabalunji bankoze satenso bi zena bamujea omukwano kunuma Nabulaka labirira nonya chifunze wengwa Orumu kwanogu nasigala mpaliriza Sabi subira ntibyebyo Nasigala o ngatunula nkaliriza Omutima bagutwala Nisigala o ngatunula nkaliriza Omutima gwange Omutima gwange
Chifuba kwadukayo
Omutima gwange Umutima gwange Umutima gwange
Ichifuba kwadukayo
Umutima gwange Umutima gwange
Ichifuba kwadukayo
Kubera kukuba Kubala kulinge sawa Kubera kukuba Kwa galadawa Njato banyo Wachiri mfune senti Onyiriri nyo Wachirozi nengenje Nemu matumbi Wachiri guli keke Sente nzirina Siri kuwa feke Omutima gwange Omutima gwange
Ichifuba kwadukayo
Omutima gwange Omutima gwange
Ichifuba kwadukayo
Omutima gwange
Kwa kwa dukayo
Mutima kwa